abanyapolitiki bashingiwe ku musozi wa rebe biganjemo abahoze mu ishyaka rya peri bagera kuri barindwi aribo Ndasingwa Nduwari wari visi perezida w'iryo shyaka kandi yari minisitiri w'imibereho myiza y'abaturage harimo Kayiranga Charles nawe wari mu ishyaka rya PL Maitre Niyoyita Louis yari mu ishyaka rya PL akaba ari nawe wari wateganyijwe kuba minisitiri w'ubutabera muri guverinoma y'inzibacyuho itarigeze ibaho Rwayitare Augustin Kabagema Venantia na Rutaremara Jean de la Croix nabo bari abarwanashyaka ba PL PSD na Equite abanyapolitiki bishwe muri igihe cya Jenoside harimo Nzamurambaho Frederic wari minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi Bwango Felicien wari umurwanashyaka wa PSD yari visi perezida w'iryo shyaka na Mushimiyimana Jean Baptiste Rucogoza Faustin we yakomokaga mu ishyaka rya MD yari minisitiri w'itangazamakuru wa 12 mu banyapolitiki bashingiwe kuri uwo musozi wa Rebero ni Kavaruganda Joseph wari perezida w'urukiko rwarindaga ubusugire bw'itegeko nshinga perezida wa sena Dr. Iyamuremye Augustin yasabye abanyarwanda guhangana n'abahakana n'abapfobya jenoside yakorewe abatutsi 1994
kwibuka abanyapolitiki bishwe kubera kwitandukanya n'ingengabitekerezo ya jenoside no kurwanya umugambi wo gutsemba abatutsi ni igikorwa cy'ingenzi cyane cyane muri iki gihe tugenda tubona abakoresha imbuga nkoranyambaga bagakwirakwiza ibinyoma bise by'ubuyobozi bw'u Rwanda guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi nabyita ko ari nko kujomba icyuma mu bikomere by'abarokotse.
Muri uyu muhango minisitiri Bizimana Jean Damascene uyobora minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda yatangaje ko uru rwibutso rugiye kuvugururwa.
Sederi yandikiye minisitiri w'ububanyi n'amahanga ngo uri inzira yasabaga guhabwa imyanya muri guverinoma imyanya itanu ikongeraho ko natabikora gutyo ngo nguri inzira azirengere ingaruka zizaterwa n'ikizakurikiraho nuko nguri inzira yishwe na n'ubu tukaba tutazaho umurambo we uri ngo tumushyingure mu cyubahiro tumuherekeze turiho turatekereza kuvugurura urutonde rw'abanyapolitiki bashyinguye Rebero abandi banyapolitiki beza nka nguri inzira ndetse n'abandi nabo tukabashyiramo bakajya bibukwa.
Perezida wa sena Iyamuremye Augustin nawe agaragaje ko hakiri umubare munini w'abanyapolitike bazize ibitekerezo byabo batamenye aho baguye ashyigikira umugambi wo kubongera ku rutonde rw'abari ku rwibutso rwa Rebero.
Nagira ngo nshimye nyakubahwa minisitire watwemereye ko n'abo bose bazashyirwa amazina yabo yose azagaragazwa agashyirwa muri uru rwibutso. Reka nibutse bamwe b'imena nibuka Dr. Gafaranga Theoneste yari umuyoboke w'imena w'ishyaka rya PSD ndibuka Ntazinda Charles wari mu ishyaka rya MDR ndibuka Prefe Jean Baptiste Habyarimana.
Uru rwibutso rwa Rebero runashyinguwemo abandi baturage bazize jenoside yakorewe abatutsi barenga 14 biciwe mu bice bitandukanye bya Nyamirambo Gitega Cyahatsi no ku bitaro bikuru bya CHUK. Kwibuka abanyapolitiki byatangiye gukorwa mu mwaka w'2006 kuva icyo gihe uyu muhango wahujwe no gusoza icyumweru cy'icyunamo uba tariki ya 13 z'ukwezi kwa kane buri mwaka. Asumpta Kabonyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.